Jacob Beats.
Pitibwa kasajja lwazi ne bojja ngonda ze ngonderera ngeri envu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi w'oyo okuva weewalungi wotya ensi yange endala weewagikwakkulako oluyi nze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajju n'embeera kwe kukubulwa nti nakujjirako akakofiira bwe nkulowooza ogamba siikese kusaaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana gwe nakujjirako eno seppeewo bwe nkulowooza ogamba siikese kusaaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana bovao njarala bovao njarala bovao njarala olinchawako kuba kuba buli wonalaga ninokulondola olinvuma butakuta kuba kubulungi bwo bebi nina okubukuuka ndi kwagala buteddiza tubeerezeemu paka emugubu gw'okugwa I wanna tell you how I feel inside but I feel what I feel is not enough I wanna give you the entire world but I know the world is never mine oh. Nakujjirako akakofiira bwe nkulowooza ogamba siikese kusaaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana gwe nakujjirako eno seppeewo bwe nkulowooza ogamba siikese kusaaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana
of production.
Kale nobocho zonjokeze nini simanyi bolinde koti zenge bikandi ekyo kiri bakirwadde kirinde kakumbiri ndikuwe mabutungo mwana tuboleka sikubulomi bw'omukwano gwo era alikwenganga alimanya oluga kolwa alimanya kanfamu Bovao njarala Bovao njarala Bovao njarala